ZRantMusic.com.
Skondi chato chapa fupi baby. Ni chapa tali kwenye tachokela iwe nani. Ni kutali teti fake skondi chato. Manja yambuye munga tate watu Abraham na Sarah. Wanakala mochi kwa ti benzelipe. Mwono benzo sivati one day. Kakawalika mami we baby we wasi wasi kamba unena uwasi nena. Darling we niwe wake on fire isaka baza one Kabalika
ZRantMusic.com.
Sometimes ni makala ni ganiza Ivuto yeti pitambo Nangu vavuta One day Ika balansa Osa esa kumbele la banzako Osa esa kumbele la banema Chikondi chatu ni forever.
Zinena, daddy we niwe wake on fire isaka baza one day nene kakabalika nijalibu nikufanyi baby hili nikufaje ufurai uwe nangu
osa esa kumbele la banzako osa esa kumbele la baneba
Zinina, darling, we niwe wake on fire. Isaka baza one day.
Remember, we got it from ZRantMusic.com.